mubula mubwange luimba munda yo mutima gwange kwelutandiko kuimba luti bulamu bwange ne bukakana luimba lwa mukwano mwana wange nayo mukwano gulyo guonya aluimba olyayimba atoba ye muimbi wabayimbi bonna simulamanga konga yebasi zene bwenne bakabawulira ye mukumi w'obulamu bwange era ye wautanga bwatika abeera mu ngendo zange ne mu mirimu eyo gye nkola anuŋŋamye ebbanga lyonna wabula ye musumba wange ansiiza amafuta ku mutwe nabe kikompe kyange kiyiwa mu maaso g'abalabe bange mwategedde emmeeza ennene mu nsi eno omuli okufuba mbwa ndaba nga njaziirana akwata omukono gwange nannyimbira nti tobala kutya tobala kutya mwana wange nakumanya tera nkwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sikuleka gyonaagendanga naaba naawe tobala kutya mwana wange nakumanya tera nkwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sikuleka gyonaagendanga naaba naawe mukwano ndi wamu naawe elimu abalabe bangi abankyawa watali nsonga balumiza ddala obulamu bwange naku yange ly'essanyu lyabwe mbambuuza ebibuuzo bingi sirwa kuba nti banoonya kumanya kye banoonya mu nze kulemwa mitima gyabwe gifuna essanyu ndi mulamu lwa mukama yekka yensubuko y'essuubi lyange senga yaleka obulamu bwange nandiwanise mbalabe bange mukama yamanya amagenda gange era yalina ebyange byonna mazima ye katonda wange kuva munda ya mmanga nzala sirita kabi mukama waali kasita ye musumba wange akomyawo emmeeme yange setagenga mukama asobola mu nsi eno omuli okufuba bwandaba nga njaziirana atwala ku mabbali agamazzi amateefu nannyimbira tobala kutya mwana wange nakumanya tera nkwagala wava mu mikono gyange sisobola kubeera mu ngalo zange tobala kutya mwana wange nakwagala sikuleka nagendanga naaba naawe wadde bakuvuma abo tobala kutya mwana wange nakumanya tera Jamana wange